Kodi mavuto amene tikukumana nawo adzathadi? Kodi mungankhe kuti inde? Ayi, kapena mwina adzatha? Zimene Bible imanena. Mulungu adzapukuta misonzi yonse mʼmasomo awo ndipo imfa sidzakhala ponso. Sipadzakhalanso kulira, kapena kubuwula, ngakhale kupweteka. Zakalezo zapita. Chivumbulutso 21, verse 3 ndi 4. Bible adziko latsopano. Kodi zimene zikutanthauza chiyani? Zikutipasa umboni wakuti si Mulungu amene amachitisa mavuto amene tikukumana nawo. Zikutithandiza kudziwa kuti Mulungu amamvesa amene tikumvera tikamavutika. Komanso zikutisimikizira kuti mavuto onse adzatha. Kodi zimene Bible ikunenazi tingazikhulupiriredi? Inde, tingazikhulupirire pa zifukwa ziwirizi. Mulungu amadana nzoti anthu azivutika, komanso amadana ndi kupanda chilungamo. Ganizirani mmene Yehova Mulungu anamvera pa nthawi imene atumiki ake ankazunzidwa. Bible limanena kuti Mulungu ankamva chisoni chifukwa anthu ankakankhakankha atumiki akewo. Oweruza 2, verse 18, Bible adziko latsopano. Mulungu amadana kwambiri ndi anthu amene amazunza anzawo. Mwachisanzo, Bible limanena kuti Mulungu amadana ndi manja okhesa magazi a anthu osalakwa. Miyambo 6, verse 16 ndi 17. Mulungu amatiganizira aliyense pa yekha. Nzoona kuti munthu aliyense pa yekha akudziwa mliri wake ndi ululu wake. Koma Yehova nayenso akudziwa zimene zikuchitikira munthu aliyense. Thumbiri 6, verse 29 ndi 30. Posachedwa apa, Yehova athesa mavuto amene munthu aliyense pa yekha akukumana nawo. Ndipo achita zimenezi pogwiritsa ntchito ufumu wake. Koma padakali pano, iye amatonthoza mwachifundo anthu amene akumufunafuna ndi mtima onse. Ganizirani mfundo iyi. Nchifukwa chiyani Mulungu akulola kuti tizivutika? Bible limayankha funso limene lipa Roma 5 verse 12 ndipa 2 Petro 3 verse 9.